Isaiah 48 verse 1. Izwa lokhu wena ndlu kaJakobe obizwe ngegama likaIsrayeli waphuma emanzini akwaJuda ofunga igama likaJehova odumisa uNkulunkulu kaIsrayeli kungengaqiniso nakulunga kodwa. Verse 2. Ngokuba bazibiza ngomuzi ongcwele benciye uNkulunkulu kaIsrayeli nguJehova sebawoti igama lakhe. Verse 3. Ngimemezele izinto zakuqala zamandulo zaphuma emlonyeni wami ngazizwakalisa ngazenza ngokuzumayo zenzeka. Verse 4. Ngoba bengazi ukuthi unenkani nentamo yakho ingumsipha wensimbi nebunzi lakho liyithusi. Verse 5. Ngazimemezela kwasendulo ngazizwisa kungakenzeki. Funa usho uthi isithombe sami sizenzile, isithombe sami esibaziweyo, nesithombe sami esibunjiweyo siziyalezile. Verse 6. Wawukuzwile konke lokho, mawusukubone, ayukukumemezela na, ngikuzwisile okusha kusukela namuhla, yebo, nokusithekileyo ongakwazanga. Verse 7. Kudaliwe manje kungesendulo, awukuzwanga ngaphambi kwalolu suku, funa ukuthi bheka bengikwazi. Verse 8. Yebo, awukuzwanga, awuzanga, kwasendulo indlebe yakho ayivulwanga, ngokuba bengazi ukuthi wawukhohlisa nokukhohlisa, wabizwa ngokuthi umhlubuki wasekuzalweni. Verse 9. Ngenxa yegama lami ngiyakulibazisa intukuthelo yami, ngizibambele wena ngodumo lwami ukuba ngingakunqumi. Verse 10. Bheka ngikucwengisisile kungavelanga isiliva kodwa ngikuvivinyile esithandweni sezinhlupheko. Verse 11. Ngenxa yami ngiyakwenza ngokuba igama lami lingcoliselwani na, anginike omunye inkazimulo yami. Verse 12. Ngilalele Jakobe wena Israyeli obiziweyo wami, ngisenguye ngokuqala futhi ngingokugcina. Verse 13. Yebo, isandla sami sisibekile isisekelo somhlaba, nesokunene sami silenekile izulu lapho ngikubizayo kumandawonye. Verse 14. Buthanani na nonke nizwe, ngubani phakathi kwabo omemeza lezi zinto na, amthanda uJehova uyakuyifeza intando yakhe ngebhabhele, nengalo yakhe yakuba phezu kwamakhaledi. Verse 15. Mina ngikhulumile, yebo ngimbizile, ngimlethile yakuphumelela endleleni yakhe. Verse 16. Sondelani kimi nizwe lokhu, angikhulumanga ekusithekeni kwasekuqaleni, usukela esikhathini sokuba kwenzeke ngangikhona. Manje uJehova uNkulunkulu ungithumile kanye nomoya wakhe. Verse 17. Usho kanje uJehova umhlengi wakho ongcwele kaIsrayeli uthi, nginguJehova uNkulunkulu wakho okufundisile okukusizayo, okholile ngendlela omelwe ukuhamba ngayo. Verse 18. Sengathi ngawulalele imiyalo yami, khona ukuthula kwakho kwakuya kuba njengomfula nokulunga kwakho njengamaza olwandle. Verse 19. Nenzalo yakho yayiya kuba ngangesihlabathi, nabantwana bezibilini zakho njengezihlamvu zaso, igama lakhe ngalinganqunywanga lachithwa ngaphambi kwami. Verse 20. Phumane eBhabheli nibalekele amakhaledi, nimemezele lokhu ngezwi lokujabula, nikuzwakalise lokhu nikuphumisele nasemkhawuleni womhlaba ngokuthi uJehova uhlengile inceku yakhe uJakobe. Verse 21. Kabomanga lapho ebahole emahlane, wenza kuba amanzi abagobhozele edwaleni, futhi waliqhekeza idwala amanzi ampompoza. Verse 22. Akukho ukuthula kwababi, usho uJehova.